longa, longa.
Scoop.com.
Tutu natura mare.
Okay. Yo yo.
Tutu natura mare.
Baby boo, I don't understand. Amina nakutaya yonka gani za chani. Baby boo, sindi kuta kumfeta. Pura ex yako ana walota ndani. Dada boy, she fine fine baby like you. She blow ila chabino like you. Wina kumajitaya. Ndatola, she fine fine baby like you. She blow ila chabino like you. Wina kumati male.
Kodi ni ex wanda new you.
Toto
natola male.
Jamani ndawina, mvomeleze.
Kodi ni